ya kera na fasiri mwabazo kususa basura bewe weta kwa ribado kutio wenzi bantu bakumu wadoli ya fudazala techirobera bafuna mbuta wonkera broke ya sabantu rukani kwa bakera kujia yanira bantu tebayigira munsobi ekintu nkitudde mu butebe ndawula kiyatule kyebando owekyi kyetali kyerabira newalumbe teerabira mukadde mbatumidde mwenna ababoggola n'esimisirika emirembe gino ngalo emirembe gino ngalo ekiwala bakikwasa ngalo basisinkana eddiba lyengoba lyesibye anaamaganda batyabula ntegedde kubira mukama engalo buyise bw'omu abikwasega ekidongo nkiweese ku bega abaganteze mwebale wamma ngamba agatawunyirwa fumbe omanyi buli lwonyiga ennyindo owunzika ogiresa omusaayi n'olimu okwawula okusirika n'okusirikirira wansanga n'ekimotoka ekikadde kyokka neeyazika kati gadi bibiri kuliko ekimu okunnunula oba okunsuula uwajje tulina yadde olupanka zimbye ziikalina ovuga kapyata wanunula nze oba weenunula kyenneekakasa tekabula musombi otangwa mpiira obungana muliro nkuba yaawa naawo weeva gwe nookeera kwanika mwanyi kankunyumiza oseke oba oyagadde oyige ku busuubuzi bw'abaddu ekyaviira kemmeeri nebbira tovaawo kanzigye nsumulula bw'osona ate ebiyika byoyoya wabula neetyako butagwesa gwali mululu na kanyomonyomo kyabaddu banaakola ki emmeeri ne bagikoona neeyingiza amazzi nebbira gwali mululu na kanyomonyomo abaddu ne bawummula emmeeri bwe yalinga ekkirira n'ab'omululu bakkiramu waliwo obusuubuzi bw'abaddu eddenyewo ng'era babatikka mu mmeeri bagenda okutundibwa tobuuza byali by'amaanyi ng'okuwalira ofiirawo tomanyi gy'olaga na ky'olagako baalinga mbuzi mwana gwe batuula eno wansi ate ku mmeeri waggulu eri ye watuula abaguuda abatwala abaddu okutundibwa bali waggulu ababede kumyengera agafuiga enkoko basikambula bazza kulyena abawansi balajja n'okufa bakka okulaba abawoggana ekibaleekanyanjala ko bba olunaku ebulalumu tutuuke mutujeeko akajanja kyebaava bassa kimu abaddu nti kw'okufa twawedde naye abatumyako okulya tugenda nabo emagombe batunyiziza batunyoomye nnyo batutyobodde nnyo katutaase eggwanga erinaddako kwe kufuna ennyondo emisumaali emmeeri ne bagikonkona era akaseera mpaawo ekaaga neeyingiza amazzi n'ebbira abaali bagenda okutunda abaddu n'abagenda okutundibwa mmeeri we yazitowa n'ebbira bonna tekwali muwanguzi kale eddagala lyali lyangu kuba waayo kuka okulya abaawaggulu we beegeziwaza abaawansi eno ne bayiya ampuliriza okayizeemu ki akanyoomonyoomo kaba omukozi owaawaka kyangu nnyo okukuwa emmimbiri abava okugulu wadda muggo siibe mulungi omu alina yayongerwako omulambo tegubulwa tulo sijja kusukka nnyata ukanfuneeza ekyengera awangaala omwana wa Mutesa tukoma nanta witwa wali mululu na kanyoomonyoomo kyabaddu banaakola ki meeri ne bagikoona neeyingiza amazzi n'ebbira gwali mululu na kanyoomonyoomo abaddu ne bawummula emmeeri bwe yalinga ekkirira n'ab'omululu bakkiramu.